kutazama kwa kina, baby. Sichomoki kwanza, mtoto memo, ngozi kala ni unyama. Unavyotembea sasa, umbo lako linanitatiza. Sawa, nimekubali, nimekubali. Popote baby nipeleke. Sawa, nimelidhia, ninakupenda. Chochote baby nitakupa.
Na nawili na nenepa,
nenepa.
Mahaba moto moto, amani ya moyo wangu.
Banduke kwangu, totori totori, nitibu maladhi yangu, nitakupa zawadi, dhahabu harimasi, nitakupa zawadi, tuwe wote. Sawa, nimekubali, nimekubali, popote baby nipeleke. Sawa, nimelidhia, ninakupenda. Chochote baby nitakupa.
Na nawili na nenepa, kama haba moto moto,
moto.
Amani ya moyo wangu, baby I love you.
I love you.
Na nawili na nenepa, kama haba moto.
Mimba. Zima baba. Hedge pole.